Tanzania. Kwanza.
Leaf Global Arts. Eliboru One Mic.
Tanzania.
Leaf Global Arts. Kasilu. Yeah, One Mic.
Kwanza.
Leaf Global Arts. Eliboru One Mic.
Nataka nende shule, nisome kama vile JK Nyerere, kisha nivae miwani, nipanda tajukwani, nicheze kuchi kuchi. Masela kiuza vipi, nambia du hamna kwere. Masela wasku easy, wanapigo za kire. Nyuma wanakubeza, hawataki wendele. Ukipiga tu watu, wanaanza kelele. Ndo maana staki shobo na masela wakire.
Ajisendeo, na igiri riara na shule agi uburu. Na yuri riara shule uburu, nega rana rogi na jilif. Na yuri na hana leng, takara giri nyeondo irungumo. Ire nyeondo irungumo kana rani rene yu nageran. Na yuri newi kiponu ara na yuri kera kumoto goldo na yuri leger na rene yu ara na yuri kumoto yuri legi yeloro kol.
Leaf Global Arts, Eliboru One Mic.
Tanzania.
Leaf Global Arts, Kasilu, ya One Mic. Arts, Eliboru One Mic.
Tanzania.
Leaf Global Arts, Kasilu, yeah, One Mic.
Maisha ni maisha, yanajitosha. Mimi ni msukuma, fresh ni itengosha. Sio najigamba, hujavuka mto mwana na mtukana mamba. Maisha ni kuhaso, kidume mwaga jasho. Najua wengi wetu hapa ndani tuna ndoto, lakini za baridi na ndoto za kuwa na joto. Lakini mwombeni Mungu changamoto, na zipo na bado. Nakwambia hapo hado hado, hata Harmonize na Mondi nao bado. Lakini nachokwambia usikaze bila panado. Wewe nenda speedy zaidi ya Ronaldo. Kumbuka haya mafumbo kwenye kitu hichi, yani kuwa na mwana na usi hata snitch. Kwanza kwenye ili base mina nata na biti, yani niki switch. Tanzania, Rwanda, okay, we can city. Ote tuko freshi, tukivaa suti. Waga hatuko peshi na pia hatulengeshi. Tuko kati kati, tuko fiti fiti. Yani tunajiweza, tuko freshi freshi. Tunapiga deshi, okay.
Leaf Global Arts, Eliboru One Mic.
Tanzania.
Leaf Global Arts, Kasilu, yeah, One Mic.
Kwanza.
Leaf Global Arts, Eliboru One Mic.
Tanzania.
Leaf Global Arts, Kasilu, yeah, One Mic.
Kwanza.
Leaf One Mic, One Life, One Heart, chana kuna jokes. Aga, squeeze watu mpo, mlivyo kama mpo. Unapenda tu vyako, vya kwetu wazi, yani ujalo watu tupa huko. Na ukicheki mfukoni, unatoa shingo. So siringe bro, yani ndo life ilivyo. Una nyumba, una gari, una nguo, mtu wa shari. Kila siku, una sleep kwa nani, sijui una ringiaga nini.
Kwa jina, Netangwa Dula. Ni mwanafunzi wa Eliboru. Eliboru chalingira vitu vingi sana. Kwanza chalingia na klabu yetu ya Lifu. Ni klabu yetu sana, mana ila vantu wengi wakulu. Na wendela kula vantu wakulu. Wantu waita sehemu mbali mbali umumwe dunia. Wantu waita Marekani kwa sababu ya Lifu. Lifu ni klabu yetu sana.
Leaf Global Arts, Eliboru One Mic.
Tanzania.
Leaf Global Arts, Kasilu, yeah, One Mic.
Kwanza.
Leaf Global Arts, Eliboru One Mic.
Tanzania.
Leaf Global Arts, Kasilu, yeah, One Mic.
Kwanza.
Waliuniza mbona nyandu unaishi life like fogo. Kumbe wakujua na live chini ya dola moko. Wengi walizani nipo single. Nipo mwambia single kaniambia chill down. Life is not easy my man. We struggle every day and night. When you want to get this, the girl refuse and let you down get that. Yeah, watoto wadogo wananisumbua kushindana ligi ndogo ndogo. Hawajui life langu la kifogo fogo. Wanadamu wana mengi, hawajui dogo dogo.
Eliboru ni moja kati ya shule maalum. Ipo wilaya ya Rumeru, mkoa wa Arusha. Ipo kando, kando ya mlima wetu wa Meru. Mungu ibariki shule Eliboru.
Leaf Global Arts, Eliboru One Mic. Leaf Global Arts, Kasilu, yeah, One Mic.
Kwanza.
Leaf Global Arts, Eliboru one mic.
Tanzania,
live global art, Kasiru, yeah, one mic.
Tanzania. Wanda.